poto sappo e jeedidi yesu do gafagal sa imajun yimbe hallube tiggeteno do leggal bana ni be mayata allah gam majun be tiggi yesu juude koyde do legga allah wi to hinari tingo jiyan ya fuye wala yesu mayi chakanya luma din nyimre mabbi lesdi dimmi soje e wi he gonga neddo o obbiddo allah bawo mayde yesu sobirabe makko hocci bannu makko be suddimo be wattimo dir yinande be mabbi yinane he hayre maune soje e reni yinane ganta goddo wujja bannu makko e bi'a o ummitake.